dead girls.
We don't know.
Barua mama.
Barua mama. Nisikize.
Kipiwa nafsi uwe mzima, singetaka uende. Ndoto zangu mingi zilizimwa, tangu siku uondoke. Ungepewa nafsi uwe mzima, singetaka uende. Kumenyesa umutima wange. Ulitaka sana niende shule, kaokoe kijiji mama. Nikirudi home nisiwe yule, angara ukakari mama. Pani vipesa nirudi navyo kule kule. Kumbuka maneno mazito yako vile vile.
Gulanga temo, but we kept on dreaming, and we never give up. I told you, mama, I'll make you proud of me. As you know me, mama,